saa yangu iko mbele 24 hours, kesho ndio neza ona last season. Unona men trash calls when he dustbin call in a wash, unahitaji vaccine, no doubt. Different creature, I mean too slow, soon what a catch up. I mean where's kuwa MFOY, I mean where's car 24 hours in my skin. But neza ingia Anfield alone na kujichanganya kwenye peace yoni kero. Sito saa zile days tunakula fero, staki kuona my brothers wanalala sero. Madui wanaweza kupa six figures, marafiki wakakubakisha tuna yero. I don't waste time kubishana na fekero, millions a chora ex Twitter kabla Elon. I teach people respect in a hard way, I'm not good in speeches like JK. Ukinipea mkono kwenye gloves it's okay, na kupea mkono na kifimbo kama JK. T.O. captain like JK, from Shaytown the great like Steve K. Nipo ndani ya radio nyingi like JK, sometimes I get crazy like GK. Moyo upo Shaytown, mwili upo Daslam, macho yapo Mamton, kichwa kipo Mosh. Roho yangu iko very white kama nyosh, need me a queen who never act posh. Went through hell in Jesus sandals, even on earth I'm chilling with angels. Shitting on all you suckers kwa vitendo, paka toilet paper brands iwa endos. Kama tumezima main switch cause I'm shtui, yupo na yua kila kitu ambacho miss yui. Kukomesha ipo kwenye dama ini sumbui, naongeza pair to the Nike I just do it. Yeah. Shorty nipe kila wezo nesha kwenye camera. Everybody hate themselves, things will never get real mbele cameras.